GetAtunes.com.
Pendo ni burudani kwangu imekuwa kara. Nacheka nje ila ndani moyoni na machera. Squeeze ya tagi tekezi kawa mpape mashine. Yamepungua mapenzi, sijui kampata mwingine. Overdose, overdose, nashangi overdose. Overdose, overdose, na mimi overdose.
Music at www.getatunes.com.